niseme nawe mambo ya moyo, niseme nawe kwa siri, si hadharani, mana wanadamu nimekuja hara mahali pa siri. Niseme nawe mambo ya moyo, niseme nawe kwa siri, si hadharani, wanadamu watanisema. Niseme nawe yanayoniudhi, niseme nawe yanayonisumbua, niseme nawe yanayonikatisha tamaa, niseme nawe yanayoniumiza. Niseme nawe yanayonikatisha tamaa, niseme nawe yanayonitesa. Nimekuja faraka,
niseme nawe mambo ya moyo,
nilete maumivu na hizo hofu zangu.
Wanadamu
nimekuja tena, yani faraka,
niseme nawe mambo ya moyo, niseme nawe kwa siri,
niliye kwako tu.
Wanadamu watanisema.
I like this part. Umesema nije kwako, mizigo atoa, niombalo anipa. Yesu, Yesu, Baba yangu, kwa magoti na moja, najua wasikia. Umesema nije kwako, mizigo atoa, niombalo anipa. Yesu, Yesu, Baba yangu, kwa magoti na moja, najua wasikia. Huku najua ninavyo washida watu, ninavyo wazidi watu, wewe wanipa. Kipika dua siwezi omba samaki, ukanipa nyoka, ukanipa jiwe. Huku najua yani wewe ni Baba yangu. Baba, nimekuja tena, sitachoka kuja kwako tena na tena, ninakuja tena. Ninakuja tena, wewe ujua moyo wangu, nachotaka wajua. Niseme kwako tu, niliye kwako tu. Everybody now, come on, come on, come on. Yaachilie mbele zake. Leo tumekuja faraga, tunataka tuseme na yeye tu. Aye,
niko
turn his head. Oh, what can he say? What can he say? Oh, what can he say? Nimekuja tena. Oh yes.